This song is dedicated to Kenya. It is time to arise. Arise and shine, your time has come.
Nchi ya Kenya, nipe dakika moja tu, nikueleze. Usisahau kuwa wewe, umbarikiwa, jivunie. Ingawa majaribio ni mengi, usife moyo. Kenya, inabidi tushikane, tuwe kichwa kimoja, tujenge taifa letu, bila chuki na ukabila, uchumi tueneze mbele.
Ni wakati wako.